yɛma wɔ akɔabade ba ewiase audio nsɛm a ɛwɔ Ghana, adesua a ɛfa apɔmuden ahodoɔ ho. Ansa na yɛbɛhyɛ yɛn nkɔmmɔtwetwe yi ase no, ɛma wɔremfiri nea ɛdi so yi. Apɔmuden kɔmmɔdie yi bɛma woanya adesua afa w'apɔmu ho bebree wɔ aberɛ a wontua hwee. Ɛnyɛ nsia na mu ma dɔketani. Sɛ wowɔ nsɛmmisa fa w'apɔmuden ho a, kɔ ayaresabea na adɔkotafo nhwɛ wo. Ɛtiefoɔ, mema mo akɔaba de ba radio nsɛm. Medin de yɛ Kurogo Lydia, meyɛ nurse wɔ Karaga Municipal Hospital a mesi anan ama Mr. Francis Owusu Kwaku a ɔyɛ senior nurse manager wɔ Karaga Municipal Hospital na ɔsan so yɛ nurse practitioner. Ɛnɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ afa anemia a yɛbɛka no sɛ mogya a ɛsua. Yɛn botan ne sɛ yɛbɛboa wo ama woanya ntease afa mogya a ɛsua ho. Sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ wohu biribi saa wɔ w'asetena mu a, wobɛba ayaresabea bɛgye ayarehwɛ. Na obi bɛbisa sɛ, mogya a ɛsua koraa yɛden ade. Anemia yi yɛ sɛ wɔ RBCs ɛwɔ fam. RBC yi yɛ nneɛma a ɛwɔ mogya no mu na ɛma no yɛ kɔkɔɔ. Enti sɛ RBCs yi so tew na yɛfrɛ no mogya a ɛsua. Esan sɛ RBCs adwuma a ɛdi ne sɛ ɛsoa mframa pa a yɛhome a yɛfrɛ no oxygen na ɛde no akɔ nipadua akwaa no mu nyinaa. Na asan asoa carbon dioxide asan n'akyi wɔ aberɛ a ɛdi ne dwuma awie. Enti yɛhome oxygen kɔ yɛn mu na yɛahome carbon dioxide afiri yɛn mu. RBCs yi boa ma mframa yi a ɛyɛ oxygen ne carbon dioxide yi di nsesa wɔ aberɛ a yɛhome. Enti sɛ wɔ RBCs yi so a, ɛntumi mfa oxygen pii nkɔ nipadua no mu ma no nni nnwuma. Enti ɛyi tumi ma wonya anemia. Obi bɛtumi abisa sɛ na dɛn na ɛtae de mogya a ɛsua yi a yɛfrɛ no anemia yi ba. Nneɛma pii tae de anemia ba. Ebi ne sɛ obi bɛhwere mogya wɔ aberɛ a woanya nkwanhyia. Anaa sɛ worenu aduane wɔ mukaase na sekan twa wo a. Sɛ ɛyi nyinaa toa so kyɛ na sɛ woanya mmoa a, wohwere mogya bebree ma wo mogya no so tew ma wonya anemia yi. Yareɛ bi nso te sɛ koko tumi ma obi nya ma obi mogya so tew. Esiane sɛ sɛ wokɔgya onan na mogya firi mu ba a, wotumi nya anemia anaa mogya ɛsua yi. Ɛtɔ da akokram a ɛyɛ nyɛyamade a yɛfrɛ no colon cancer ɛtumi ma obi nya ma obi mogya so tew. Nsunson bi te sɛ hookworm bɛtumi de anemia yi aba anaa bilharzia a ɛyɛ yareɛ bi a sɛ ɛnya obi a ɔdwo nso a mogya di akyire ba. Esiane sɛ ɛkɔ so kyɛ a na sɛ wɔanya mmoa biara a, ɛma nnipa koro no nya anemia yi. Yareɛ bi nso te sɛ sickle cell disease ɛtumi ma obi nya anemia anaa ɛma obi mogya so tew. Nnuro bi ɛbɛtumi ama wo mogya so atew. Ɛtiri di tumi ma obi nso nya mogya a ɛsua yi. Esiane sɛ sɛ wonya atiridi a, atiridi mmoa a ɛwɔ mogya no mu no didi yɛ RBCs yi so ma wotumi nya mogya a ɛsua yi. Ɛna nea ɛdi hɔ, sɛ woanhwɛ w'adidi so yi a, wotumi nya anemia yi. Apemfo binom tae we hyerew. Hyerew we tumi ma ɔmo nya iron a ɛhia sɛ ɔmo nya firi aduane a ɔmo di mu sɛnea ɛbɛyɛ anka nkwadaa na nyinsɛn no bɛnyini ayɛ frɔmfrɔm no. Enti sɛ obi koraa bɛtumi abisa sɛ hena na ɔbɛtumi anya anemia yi, obi biara tumi nya mogya ɛsua yi. Titiriw ne apemfo ne mmɔfra a wɔwɔ mfeɛ num de ba fam. Nea nti ayɛ sɛ apemfo tae nya moja ye sai ni se se oba no fa ye funu a oni abofra a oda ye funu no mu no nyina didi wo omaame moja ye so obi kura be so e bisa se esunsuanso ben na moja ye sai a ye friend anemia yi eya enya wo ye nipadua so esunsuanso a eba obi a ne moja so atew ebe ni se Emma nipa kro no ye mrew Emma ontumi nantew Emma ana ebiom Emma nua ne nura moja no moja sade ko adwene no mu so tew a ebeka na hypoxia enti Emma ontumi nwini ye eta agya wo ne enesobrew awrefre esanso tumi nyansunsanso wɔ wakoma so ma akoma no ɛho tɔkyema a yɛbɛka se heart failure ɛsiane sɛ akoma no ankasa nso hia mogya afei yɛmmra ɔkwan a obɛbɛtumi a yɛde asi mogya ɛsua yi so nea ɛdi kan ɛwɔ sɛ wodidi a wobɔ mmɔden sɛ wobɛdi nnuane a ɛbɔ nipadua wɔ n'akwan so a yɛbɛka no balance diet wɔ pɔtɔ kasa mu ɛwɔ sɛ yɛnya atotoso bi te sɛ nkosua mmerɛboɔ nam nnuaba nanso woba yɛ adaadaa setena mu a ɛtɔ da a amammerɛ bi mu no wɔtae ka se mmofra nhia sɛ wɔbɛwe nam ɛsiane sɛ ɛma wɔnyin ba bɛyɛ akorɔmfo anaa apemfo nso nhia sɛ wɔbɛwe nam ɛnyɛ saa mmofra a wɔbɛwo wɔn no bɛyɛ awefo nanso ɛnte saa apemfo mmom na ɛhia nkosua nam ne nea ɛkeka ho sɛnea ɛbɛyɛ a abofra no bɛnyini frɔmfrɔm ɛna biom sɛ wokɔ yɛ fiefi mu a wobɛhu sɛ apapafo no mmom na ɛnya nam akɛsere na mmom mmofra no de wɔdidi a hwee ɛnka ho ɛsiane sɛ papafo na ɛwɔ akɔnhoma no nti nanso anka ɛnwɔ sɛ ɛba ne saa ɛsiane sɛ mmofra no mmom na ɛhia nam sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛnya ɛmu ahoɔden nuro na aboa ma ɔmo mogya akɔ n'anim na ma ɔmo atumi anyi frɔmfrɔm ɛna nea ɛdi hɔ so sɛ woyɛ obi a wowɔ kooko a ɛwɔ sɛ wodi nnuaba pii sɛnea ɛbɛyɛ a wo yam rentim na wokɔgya wo nan a woakyem ama mogya aba sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ ɛtoa so kyɛ a mogya no ɛnɛ wohwere kakra a ɔkyena wohwere kakra a ɛkɔ n'anim na ɛboa ano na ɛma wo mogya no so tem nti ɛwɔ sɛ wonya nnuaba ɛka w'adua no ho na wodi sɛnea ɛbɛyɛ a wo yam rentim na woankɔkyem ama mogya amba ebiom obi wɔ hɔ a nea ɛma ne mogya so tew ne sɛ ɔwɔ yamkuro a yɛfrɛ no ulcer sɛ mogya firi kuro yi mu kyɛ a ɛwɔ sɛ woba ayaresabea na wɔhwɛ na wɔyɛ wo operation sɛnea ɛbɛyɛ a mogya no a ɛhwie no ɛso bɛte anaa ɛbɛgyae koraa ɛnyɛ saa ɔda biara na wo mogya so ate nea ɛtwa to a mepɛ sɛ mede ma abadwafoɔ anaa etiefoɔ ne sɛ sɛ yɛka sɛ obi wɔ anemia anaasɛ obi mogya so ate a ɛnkyerɛ sɛ nnipa no ɛrebɛwu na mmom ɛwɔ sɛ ɔbɔ mmɔden na ɔkɔ ayaresabea na anɛɛsefoɔ ne adɔkotafoɔ ɛhwɛ nea nti a mogya no so atew anemia ne farebae no dɔɔso ebi ne sɛ sɛ wonni vitamins bebree a anaasɛ iron wonni iron bebree a wotumi nya nti sɛ yɛhu nea ɛkɔfa bae a yɛbɛhu ɔkwan koro a yɛbɛfa so na wanya ayaresa ebinom nso mogya so tew a ɛyɛ ana ɛyɛ wɔn sɛ ɛyɛ honhom mu yareɛ anaa obi na ɔyɛ wɔn ebi koraa nso na ɛnte saa anemia bi tumi ma ɛyɛ wɔ sɛ mpaneɛ koraa na ɛwowɔ wo. Eyi ne nea vitamin B12 ɛde ba. Ɛnyɛ anemia nyinaa na ɛwɔ sɛ obi gye mogya. Ansa na ɛbɛma obi mogya gye sɛ yɛayɛ nhwehwɛmu ɛhu baabi a mogya no wɔ. Yɛwɔ types a ɛbɛkyerɛ sɛ wɔ fam a ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ bi ɛbɛma no mogya. Obi wɔ hɔ a ne deɛ no yɛ obi wɔ hɔ a nnuro bi te sɛ iron supplement ɛtumi siw anemia yi ano. Ebi te sɛ sickle cell foɔ no, ɔmo nhyɛ daa nhia iron. Na mmom, wɔhia vitamins anaa folic acid. Nti sɛ ogyidie, ɔmo a ɔmo yɛn nuanom Yehowafoɔ no, sɛ wompɛ mogya a, adɔkotafoɔ renhyɛ wo. Na mmom, wɔbɛma wo nnuro na aboa ma wo mogya no aba soro. Ɛtiɛfoɔ, ɛnɛ baabi a yɛde yɛ adesua no ɛbɛsi no no, makra mu. Meda ase sɛ wotie audio nsɛm yi. Mewɔ anidaso sɛ adesua yi bɛboa wo ama woasi gyinaeɛ pa wɔ abrabɔ mu.